nantsi inhliziyo yawo. Thatha nalu thando lolwakho. Thatha nantsi inhliziyo yawo. Suyiphathe njengeqanda. Sithandwa ndithi nabo. Ndiyasithandela apha kuwe. Beyibo ndithi ngabonye. Baby, it's a lot of junk and I